Queen.
Who's a pop tot muli mukutia?
Bam Kim, tava mubwabu.
Chali chivanda wangu la cinema
ya mutia.
Kominaiza, saranga laser. Blues king, fefe busirali mukameza. Kaisa mkole, chiku sasuza mapesa. Gwa baby, gwa chilu mia, you come to mommy. Watu sana commanding, ngwa mkulu wa maja. Naganzo kweta gereza, genpale fefe za tobye. Chimansulo chikuta, queen kama ya kuye. Gwa baby, dungo tatu wa kubera mana biaga se. Gumama konyiga kuwa goa bitandi se. Tobiro vera mubu sungu mana wera se. Style obu sungu mana ya goya mpise. Katima sasa kunyama wa heta bunda badu se. Ndiku manyi vima nyinga vinji. Yada chumanya bambu kanya banji. Nanga sitide waka nina monji. Muna rija mufala kuwa usungu monji. Muli mkutia, muli mkutia. Buoza pop tot muli mkutia. Muli mkutia, muli mkutia. Chali chivanda wangu la cinema bia kutia. Bali mkutia, bali mkutia. Buoza pop tot bali mkutia. Bali mkutia, bali mkutia. Chali chivanda wangu la cinema bia kutia. Spice, lava umbume lango buyomi. You copy cut, copy cut. Elanga sugar mommy.
Sugar mommy.
Mochali kutaka ononya touchment. First color brown ya magulu.
Chocolate.
Chocolate. Watu gamba wako wa mateka.
Mateka.
Wakula wako webe kuteka.
Kuteka.
Wasabe chuti wabachi leta. Miziki ya Ghana kati queen ya tandi sokaka.
Bambi.
Ndiku manyi vima nyinga vinji. Yada chumanya bambu kanya banji. Nanga sitide waka nina monji. Tunarija mufala kuwa usungu monji. Muli mkutia, muli mkutia.
Buoza pop tot muli mkutia.
Muli mkutia, muli mkutia.
Tulichi vanda wangu la cinema bia kutia.
Bali mkutia, bali mkutia.
Buoza pop tot bali mkutia.
Bali mkutia, bali mkutia.
Tulichi vanda wangu la cinema bia kutia.
Zalud queen sagala bigambo. Jana zawara akoko karango. Ntulo kubichi nezini sabalongo. Nabali manzala wakati batu nyamikongo. Chivanda wangu lo cinema.
Tali.
Kanji to the move a rapper wa kukolima. Muli mkutia atenga toka tandika. The end a manyo kungula malibu ga kulabika. Musical imu democracy. Baby syndicate, righteous anyagasia. Racial raising, nazila vanga usoga. Music is business.